mwingine nawe solo uhamba naye nyave inhliziyo yami yophuka ndithibene nawe solo uhamba naye yona yave inhliziyo yami Zenzila gakhali kodwa nkwazi ukubona uhamba nomnye sandwa diqelele enze njani nawe andizazi into bayintoni ngaphandle kwakho andizazi into bayintoni ngaphandle kwakho mizamo yam yophelela Nabahlobo bam bayandibuza ngabe kuphelile oh manyana ndibaphendule ndithini na thanda sam ndixakekile thanda sam nandibi
Andizazi into ayintoni na.